Exclusive
to Planet
Quest. Turn it on.
DJ Twist.
SQ Beats.
True story ya mujuri. Vanona chungo.
Bring it on.
As you know, kusisira sina pwele mushe juna. I got my side chick. Kipange deti kuma afternoon. Nina pembele lapo kunini ndila parum. Kule sekesha kumupa shize bige e boom. Hapa yankala spanga tere leva swine. Nika sleep off akaenda mailo nine. Kelonga akamba so zive cheni sign. Kusankala koka something akamwamoka wine. Wangu natuma na stata ya kaulendo. Tapuwa kambochetu wa mamimu pwela na mendo. So I call jano kausa baby endisa. Novela chati sorry this mosin za kwa nisa. Ataka mwai chona yamba chivereshi. Send my money back fasiro na chivereshi. Kana simia chechi phone inochosa mochi battery. Ninana pira status kana tume baki. But after some time ninatumira Natasha. Enzo mangisa cheto sisi paka buacha. She promised to come with you paka buacha. She was like yellow ni makumelela mata. What a good news after being disappointed. Mulungu sama gona nizimvela che anointed. Story hizi vika chi Natasha ni mbama. Nichimwela tu poto ya power. No nicha ila video konje vela momo stand. Nitumile ya transport pali mobile man. Natineza pwezo kafika yuzinga yako. Nacho ati I'm broke nga nisosi ni pwerako. Ninatuma fosari ya langi za tiafika. Na location pa apu ya kwatu kwa linda. Then I realize kutinae ni kuluku. Nonuza sinza pwela spana ni mange kumutu. Ata choka bose ndi mwe malazo. Musa ni funtika bachi Natasha palitako. Na chipapatira no topping apoka 3 pin. I told ya come quick cause my body was freezing. Wana waleta ni namvela cheka no kukudo. Natasha apone na power winner this more. Mubiri wandalama na chitonze la pa bed plus. Nina chipingila so na chosa kona shit. Nifuno gwira she goes like no we can't do this. Why would he fast? Wati tambeko ma movies. Nichesa na tini na diri tamwa pa ma series. I'm sorry kamfana but I'm still on my period.
Exclusive.
Niko G, Mr. Frankie Pamungu, May Dogs I see you.